dadka danyarta ka noolankaan oo kumid ee kamamka degmada Buurxagabeey gobolka Baayo waliba wajahayna xaalad nolol xume walibana maamulka degmada Buurxagabeey oo yoo wehliyayaan qaybo shal duwan ee saraakiil abniga degmada iyo deersena deegyo ka koobnaayti bariis saliid iyo sinyeer lagu galow dhilmaanyada jirgaamiyo ka dhaansadaayeen biya maadaama aan aboona in yoo xagadadaan deeqdu uu samaamulka deersii dadkuun danyarta iyo waliba haytay toos isilqaanayo aniska darsadeen saraakiil abniga degmada iyo ciidamada booliska si baahida iyo la qaybsadaan dadsho danyarta oo haysta daruuf fashal duwan aan kureen gudoomiyaha degmada Buurxagabeey gobolka Baay Ibrahim Maxamed Leysaam oo ku hadlay deeqdiyo deersiin kamamka duleedka degmada uu oo naacsaday in la aaway bulshadu oo wajahayta xaalad adag iyo iyalsho
geego may baa deerney degmada Buurxagabeey kamamka kiyaalan goosis yar oo baraka ayaale yawal oo maamulka degmada Buurxagabeey saraakiishi oo degmada Buurxagabeey amniga hayaan yamay haska dad darnay wal yar deerke oo maafkaad weyn yas kareemni ee maylar hayus geega deersini kamamka degmada magaalada Duleedsha ee barakiyal meeli roogan tuulada balow la raw yawal yar maadaama on aragni booshishki wal iyo kiifadaan lahayn waliyo dabsaareen online waliyo kor dhaanta ku habowgdaan online booshishkan seeda doon arga doontaan hal haba baa MLA wala saaraw male geega may baa deersinay wal yar ha bariisa iyo saliida iyo insaasiyeri ah lama sidid nafar ah sidid haba oo sinsiyeri ah iyo aagito oo biik ororodaayeen ah deersini insha Allah taala may baanta oo si aan ka darsadaane madaxweynaha koonfur galbeed Abdaxiis Maxamed Abdaxiis Hassan lafti garan mudane madaxweynaha Michael Lanaan degmada Buurxagabeey abaare la kasoo oo baan ka diidi ee may fadaan in shaqada magaalada anti la hadeer oo heedo samfalka la hantir ee maadaama shacabki una dhaar roogna baahi badan id dhibaato badan aragayna abaare badan aragayna may basin ko sadaane dalmada weyn may bako sadaane khaasatan shakhsiga may bako sadaane anti buurka ka wala horan qobati khair allah ka si walaayada qobati horan in qobati hadan la majbarto fadaan insha allah taala wa billahi tawfiq
iniga kala ko kumiday horjoogaalka kamamka degmada iyo waliba si ee handhawaye deeqda raashin ko iyo hadirsi maamulka degmada
baad salaam dadko oo heydoon oo sabayidoogii samafalka meeli dadkii kaamankii iyo walaalka daahiyeen walaayar oo lamado beerka neebsan aan sheenan iyo baalen diin ee degmada Buurxagabeey maamulka degmada Israakiishi degmada Roogay Maalbuliis iyo Taraawishke iyo way inta talgalnay mid difiri way in iliyo wadankan baah uma qadiidi hadda roob uu madii ubadi warbi kale male Buurxagabeey biilaan ka jirta heeyda samafalka way ka saane hatta jeediid oo degmada Buurxagabeey ka jeedan way ka saane dadka Buurxagabeey lankii boolay boo abooda ilaahay bisi way fadaanay inii wax ka taakulay meelo la dirroga dabalow yelaare meela baawlun dhaw ilaahay akin roonya markaa maamul ahaan walaago han yaran deersini haddana gidaalan intii bun roog waliba tabartaane way fadaanay iyo samfalkii dawlad goboleed koofar galbeed Soomaali way fadaanay yoon inii waliba hadeen buura kaba heeyda samfal kor dhaam dawladda amtiigmiyalka baahdiyo iyan sheegay jirti marka baah weyn ka jirtay fariintaas asiin faraad assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh
inka dambeyntii aan ku meeday dadkii ku faa'iideysay deeqda la deersay iyo waybayo mahadnaqayna dhamaan walaalo ha deersay maadaama ay aan kooyd waqti iyo baahi shar duwan gabeen
sabaneen wal maadan aan la jeebsho ninka gaddi walna ninka daro baangna walna nasiyo wali iyo maadan aan ninka gaddi afjo ninka gooyti walna ninka daro walna nasiyo baangna baayib boodan walna nasiyo fadaan
dadka danyarta ee kanool kamamka degmada Buurxagabeey gobolka Baayo way bayeeyna hanoon haysana wal gargaare taasna wali bandheera inyo biilan eeyin maadaama waroogiyo biyo ku dhaansada jareen eeyin hanoo biyanka jarna